Siyanibingelela bazalwane nonke ngegama lenkosi uJesu.
We greet you, brethren, all of you, in the wonderful name of our Lord Jesus Christ.
Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi asivumelene namhlanje ukuba sizohlangana. Kakhulu ukuba sihlale ezwini lenkosi sizovuselelana ngalo.
We thank the Lord that we can meet like this today, especially that we can be revived through God's word.
USathaneke uyakuzonda ukuhlangana, kodwa uNkulunkulu uyakuthanda ukuhlangana.
Satan hates coming together of the Lord's people, and the Lord loves it.
Satan uyakwenza ukuthi umuntu asuka vilaphe nje lapha ekhona, kube khona nje lobo lokho kudebesela nje kuye enkonzweni, wenzela khona ezogcina epholile impela ngokomoya aphole agcine ngasathanda kuye enkonzweni.
And the devil puts in that spirit where you do not want to come to church, you don't want to come and be together with the brethren, and slowly your love starts to dwindle until you become cold.
Kodwa ke ukukhuthalela ukuhlangana nabantwana bakaNkuluNkulu ekukhonzeni uNkuluNkulu kwenza ukuthi umuntu ahlale njalo evuthe emoyeni, ahlale njalo emthanda uNkuluNkulu.
But to be diligent to come and be together with God's children helps you, it keeps you sharp, it keeps your spirit there where the Lord can speak to you.
Ngakho ke kuhle ukuthi yonke indawo lapho esikhona emhlabeni wonke singakudebeseli ukuhlangana njengoba izwi lenkosi lisho, sihlanganeni eindaweni ngeindawo.
And wherever we are in this world, may we continue to come together, to have a fervor to come together so God can continue to work.
Abaningi ke bahambile baphumile baye emagatsheni ahlukahlukene akwasiza abantu ukuyothatha iinkonzo khona.
Many have gone out to different branches of KwaSizaBantu to take services there. But we thank the Lord for those who are here.
Doctors for Life International.
This coming Saturday, Doctors for Life International will be having their AGM.
Isikhulumi sabo sizobe sikhuluma ngale ndaba engundaba mlonyeni kulezi insuku yokuthi umuntu use umthetho lo abafuna ukuchibiyela wokuthi umuntu sengayikhethela ukuthi uyintombazane noma umfana.
And the guest speaker at the AGM will be addressing this issue, which is a hot topic at the moment in the world, where you can choose for yourself whether you want to be a girl or a boy.
USathane nje ufuna ukudala nje isiphithiphithi nokudideka kubantu bakaNkuluNkulu ezazi umuntu ukuthi ngiyintombazane, ezazi umuntu ukuthi ngumfana. Faka iquestion mark njengoba enza ekhohlisa uEva engadini yase-Eden. Faka nje umbuzo omkhulu khona umuntu ezobule, hawu ngumfana, ngiyintombazane, kunje ngumfana yini?
And Satan just wants to cause confusion, wants to put doubt. A girl knows she's a girl, a boy knows that he's a boy. And yet, as Satan came and deceived Eve, suddenly there's a big question mark over you. Am I a girl? Am I a boy?
Kodwa ke ngiyamdabukela umuntu ongenikele ukuphila kwakhe kuNkulunkulu ngoba uzodideka ngempela. Kodwa oqondayo ngendalo kaNkulunkulu njengokusho kweBhayibheli, ngeke kumdide lokho. Futhi ongadidekile kuhle bakhanyisele nabanye. Hey, uyintombazane wena, didwa yini manje? Umfana nje wena, sudidwa yini manje?
Satan just wants to bring confusion. Just wants people not to know what they are. And that the ones that do have clarity and know exactly where they are, they must also help the others. But you know, you are a girl. You are a boy. Where's the confusion?
Into ehluphayo ukuthi phela noma kiwe emavotini lapha abantu bavotela amakhadi amaqembu abo kunokuba bakhethe umuntu ozohola izwe alihole kahle aliqondise kahle aliyise kuphileni njengokwentando kaNkulunkulu.
And when the time comes as well where you need to put your cross on that ballot paper, instead of just choosing anyone, you choose the one who is the one that will help that God's kingdom can go forward.
They vote for their cards instead of voting for a person who will lead the country according to God's will. Kwangathi uNkulunkulu angasiza kakhulu la eSouth Africa, ingqondo zethu zivuleke sibe nokuqonda sazi esifanele ukukwenza.
May the Lord be gracious to us here in South Africa, that our minds may be clear and that God can give us that clarity that we need.
Bese simema bonke abantu sibamemele edwaleni linguJesu lapha bengeke noma benyakaziswa bengeke baguduzwa izinto zalomhlaba.
And we invite everyone to that rock which is our Lord Jesus Christ, that we can build on this rock and that there will be clarity in our minds.
Sicele ubaba ka Danilo eza sivulela inkonzo yethu. Emva kwakhe sisocela ke ikhwaya laba bakhona basiculele bese sishiyela ke kwinqebu kaNkulunkulu iqhubeke nenkonzo.
Yes, Uncle Detlef, if you can open in prayer and thereafter the choir will sing.
Uma singabeka futhi zonke lezi zinto ezenzakala ezweni lakithi nokuphithizela nje okukhona okuningi.
And if we can also all the turmoil in our country, we can bring that to the Lord as well.
Siyabonga Nkosi Jesu ngaleli thuba esinalo lokuhlanganyela ezweni lakho izwi lokuphila nokukhanya kumuntu olapha emhlabeni.
Thank you Lord that we can meet, that we can meet around your word, your word which is light to us in this world.
Awusize Nkosi ukuthi ilowo nalowo njengoba ezibiza ngegama lakho ukuthi athembeke kuwe abone wena ukuze impilo yakhe iqondiswe abe ukukhanya nempiliso kulomhlaba.
Help each one Lord who calls out in your name, that that name would be power to that person so that our lives would have life and would be healthy in this world.
Siyacela Nkosi ngomoya wakho usebenza vusa abakho abazothwala umbiko wempiliso noma kusekhaya noma kusemphakathini noma kuhulumeni noma esemsebenzini akwazi ukukhanya Nkosi ukuze ukudideka nokuthandisono nenkanuko yalelizwe kuphele.
Lord, we pray that through your spirit that you would touch those who can be life, whether it be in their homes, at work, for our country, that your truth and your life may be life and healing to many in this world.
Siyacela Nkosi ukuthi usibusisele nalenkonzo yasekuseni.
Lord, we pray that you would bless this morning service to us.
Ukuze Nkosi umKristu lapha ekhona avuselelwe abona isidingo sevangeli lakho.
And Lord, that the Christians would be revived and that they would see the need of your gospel.
Siyakumema Nkosi Jesu, sibusisela leli hora ngenxa yokukhona bakho, ngenxa yomoya wakho oyingcwele ungasihola kulo lonke iqiniso.
Lord, we pray that you may bless this hour to us. May it be life, and may your truth be exposed to us.
Sicela lokho ngegama lomfelo wethu uJesu.
We pray this in the name of our Savior, Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Ngesikhathi ikhwaya iza, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomsakazo inkanyezi yobusa, Radio Kwezi.
We thank the Lord so much for Radio Kwezi.
Siyabonga kakhulu njengoba izolo kade kumgubo nje impela inkanyezi yobusa ihlanganisa iminyaka ye-28. Impela kuyamangalisa ukuthi umbono kababa umfundisi ufezeke kusizakale imphefumulo emningi ngeRadio Kwezi.
We thank the Lord for his servant who started also this broadcasting opportunity, and as was celebrated the 28th year, it is amazing how souls are reached through this broadcasting.
Sikhulekele ukuthi uNkulunkulu awugcine njalo isizakala impela imphefumulo emningi.
And we continue praying that many souls will still be helped through it.
We thank the Lord this morning that we can gather like this.
Siyambonga uNkulunkulu namhlanje ekseni osinika ithuba lokuhlanganyela ndawonye ngalendlela.
Now it hasn't happened in the past so much, but in the last few Sundays I haven't been here.
Noma ngakaze ke kwenzeke kaningi kodwa ke emasontweni ambalwa edlule bengingekho lapha phakathi kweni.
I love home.
Ngiyalithanda ikhaya.
I love to be here.
Ngiyathanda ukuba lapha phakathi kweni.
Sometimes God directs us maybe even there where we don't want to go.
Kodwa ke kwesinye isikhathi uNkulunkulu kasihole asise kwenye indawo mhlawumbe besingayimisela ukuya kuyo.
It's this morning with a thankful heart that I stand here.
Namhlanje ekseni ngimi laphambi kwenu ngenhliziyo egcwele ukubonga.
These days I had the desire just to go and hold Reverend Stegan's hand.
Kulezi insuku benginokulangazelela ukuthi ngihambe ngiyobamba isandla sikababa umfundisi.
And you know, yes, he's Reverend Stegan, but he was also my big friend.
Yebo ubaba umfundisi kodwa nokho wayengumhlobo wami omkhulu.
Often I said if it wouldn't have been for him and others of the co-workers, I don't think I would be here.
Kaningi ngiye ngisho ukuthi ukuba kwangesikhona mhlawumbe ukulekelela kwakhe nezinye izisebenzi zikaNkulunkulu ngaba ngikho lapha.
Now when the battle gets hot and hard, we humans tend to find an easier way out.
Ngoba kaningi thina njengabantu uma impi iqala ishisa kuqala kuya kuwe ngokuba nzima siye sifuna indlela ezilula zokuba siphunyuke kuloko.
You know, this morning I could go and do that. I didn't think, but I thought, let me go. And wow, don't be jealous, please, because it's not going to help you one bit. You pray and hold the Lord Jesus' hand, hold him in prayer, and you'll see the blessing that will come from it. So, I was so privileged, and I have to tell you that, I have to. Because if it wouldn't have been for him, and the gospel God brought through this holy man, a man chosen,
namhlanje ke ekseni ngiyafisa ukusho ukuthi ngibe nenhlanhla ukuba ngikwenze lokho ngisibambe isandla sikababa umfundisi. Ngakho ke ungaphatheki kabi mhlawumbe uzube nomona, thandaza, thandazela ukuthi usibambe isandla sika Jesu ungasidedeli ukuba uNkulunkulu akubusise. Ngibonga ithuba lokuba ngikwazile ukuyokubamba isandla sikababa umfundisi, uNkulunkulu amsebenzise ukuthi aqale lo msebenzi esikuwo namhlanje.
Christus het dit met omgerd gepraat. Julle ken mos omgerd, la buskag nie, nee gehelp by die evils.
Ngeke ngakhuluma ke nobaba
uGerde. Umgerde bathi ushaya umplan.
Yebo.
Ngabe mbiza kanjalo amaZulu uthi awubeshaya ngaplan.
Yebo. Osebenza ke koAvo.
Ya ubesebenza uAvo ngalezo khadi.
Yebo.
Ngiwambusa sakhuluma kami. Kwaba kaningani angishayela ucingo. Uyathanda usiza abantu. Uyamthanda ubamfundisi.
So now, usually he calls me and he always wants to find out how are things going because he loves his abantu and Baba Mfundisi.
SFMA, dit maar luister. Luister mooi wat ek vir jou sê. Wie die persoon wie die gesalfde van die Here aanraak. Hy sê wie daai man. Sê hy vir my. Hy waarsku my. Hy sê luister, moet nooit, nooit teen daai man iets sê nie. Sê 'n man van buite.
Hy sê tike kimi malume lalelisisa kahle, ulalele kahle lokho engizokusho kuwe, ungalinge ukhulume kabi ngomuntu osetshenziswa uNkulunkulu, noNkulunkulu abeke isibusiso sakhe phezu kwempilo yakhe, buza kimi mina ngakutshela lokho.
Hy sê Dietmar, daai man is 'n gesalfde van God. Weet julle wat dit beteken? Weet julle, is jou lewe gesalf? Is daar iets op jou lewe? Hoeveel jare sit jy al hierso? Wat gebeur met jou lewe?
Hy sê thi leyo ndoda kaNkuluNkulu isibusiso esivela kuNkuluNkulu, ngabe thina njengoba sihleli la siyisibusiso wena isikaNkuluNkulu mingaka iminyaka sihleli la ngokubusiswa uNkuluNkulu kuebusisa ubaba umfundisi.
En mag die Here ons skenk, mag die Here my skenk dat ek nooit, maar nooit een woord, een alfabet teen praat of teen gaan wat God gesalf en uitgesoek het.
Kwangathi uNkulunkulu angasiza sonke, asize wena, asize mina, singalinge, silinge sikhulume okubi ngalokho uNkulunkulu akwenzayo, sikhulume kabi ngomsebenzi wakhe.
Net sê kleinkinders, waarsku, pas op. Julle het sien wat die Here vir julle gedoen het. Loop daai pad in gehoorsaamheid en doen wat die Here van julle verwag.
Ninake bantwana abancane qaphelani, niqaphelisise. Nina bazukulu, niqaphelisise, ningachezuka endleleni, hambani kulendlela le uNkulunkulu ayimisile, le ubaba umfundisi anikhombise yona ukuba nihambe ngayo.
And what is seen gaan daar uitvloei. Wat is seen? Ons kan dit miskien nooit, nooit besef. Maar eendag gaan ons miskien sien. Ons sien dit al vandag. Ons sien wat die Here kan doen vandag. Geseend is die man, die vrou, die kind wat hierdie stap, hierdie pad van die Here stap.
Uma siqhubeka kanjalo siyobona uNkulunkulu uyosibusisa kanjani njengoba ezosibusisa namhlanje busisiwe oyindoda owesifazane umntwana insizwa intombi ezohamba ngalendlela uNkulunkulu ayimisileyo ukuba sambe ngayo.
En kinders, luister, as dit moeilik gaan en dit staat druk en daar is aanvalle van die duivel, vandag verstaan jy dit nie, maar eendag sal jy sê, dankie Here, dankie dat dit so moeilik gegaan het, want dit het my op die pad gehou.
Akhoke nina bazukulu bantwana uma nizwe indlela ibanzima kube ngazuthi akusahambeki bongani uNkulunkulu ngokuthi uSathane uyazama ukunilinga ngoba lokho kuzoniqinisa ukuthi nibambelele endleleni ningadedeli.
Ekuseni bengithi ngiyoqala ukubonga. Ngibe nokubonga.
This morning I thought I was going to begin by thanking because my heart is full of
anazi ukuthi amafoto ngiwatholayo ngenxa ukuthi ingane zesikole nabantu bangaphandle ngendlela batshala ngayo amaveg nehlahla.
You know, I'm so grateful because of the photos, the pictures that I get from outside, from the children of the school that are busy planting vegetables.
Akudluli viki ngingaboni izingane zesikole zitshala amaveg, bavuna amaveg amahle, abanazi le, anazi. Kodwa ukubona ukuthi eyi cha, uNkulunkulu uyasebenza ngoba kade ubamfundisi wasiluleka wathi hey tshalani, sebenzisana umhlabathi. Thina makholwa ke sohlulwa abantu bangaphandle, ngiyanitshela.
You know, it is amazing that a week does not pass without me receiving a photo from outside people who are busy planting, and then they are reaping good fruits of it, beautiful vegetables. And as we are the believers here, it is possible that people from outside will surpass us because maybe we are lazy.
Tina makholo siyathanda kabukhuluma nokushumayela hayi yabona mina makuthi angilaleli intshumayelo yami ngiyabaleka angikwazi ngiyahluleka angazi nani uthi nizwa kanjani kodwa hayi kodwa awusho izingane bazalwane obane abazothukhombisa indlela obane uzobakhombisa ukwenziwa kanjani umbanga phandle bayasitula basitula ngampela futhi ngoba ngiyakudelela lokhu ngifuna beyikhulu udokotela nani hambi ke udle ngokudokotela kwakho kudinga ama-veg nani nani.
You know, usually as we are Christians, we like to preach, we like to talk, but it is hard for us to practice what we preach. And then, you know, outside people are busy planting. They are so diligent in planting vegetables and they are reaping good fruits. But here, as Christians, we like to just maintain our good position, big position, being doctors and all these high positions. But with those positions, we need food. Without agriculture, we won't go anywhere.
Tembega lokuncane. Tembega olokuncane usakhula Tembega. Kwabukeka ubudokotela usemncane ngeke. Ngaphupha into phupha ngeke. Uzokhula yebo. Kodwa lokho kuthembeka uzobona lokho kwenza ngaphambili. Obusiseke. Okhula. Kwaba Tembega kolokho kuncane.
Now be faithful in that which is given to you by the Lord, even if it's small. Be faithful because you won't just be a doctor as you are young. Maybe yes, in the future. Start small and then it will grow. Be faithful on what God is giving you to do.
What Eleni lezi ntsuku nje lezi nje ngathola ithombe zensizwa zilaka mkhosa bebetshala ama veg ngathi ayikho leyo nto into enhle kangaka.
You know, these days I was so amazed. I received a picture from a young man who stays here at Mkhosa, and I couldn't believe it. I said, but this is impossible. Such beautiful vegetables, I couldn't believe it.
What I long to melt it on, but I'm a luma la 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 la. Conincis of a stalle spotty, nala egwam Mkhosa. But Tangana, but as he sheer lookuma lagam as hamas chalama veg. Nami ngisafuna ukuya khona engikubonile umnandi kuhle ngathi hey ukhona into nje abame esporting noma emampo ephambanweni bathi sekwenela manje asihambe senze into ilabo abantu abadinga ukusizwa futhi maNkulunkulu usigcina sobasisa.
You know, this young man said, yes, Malume, it is me and my friend. We used to hang around crossroads and even in taverns where people drink. But we decided that let us live this kind of life. Let us get busy. Let us plant. You know, those kind of people, they need to be helped. As the Lord will lead, we are looking forward to help
them. Ati akwenza lokho ungashumela ushumela kuse phela nje uNkulunkulu mayekwazi emthatha umuntu faka engqondweni faka enhlizweni akwenza kwenzayo kumnandi yabonake njengomuntu osekhulile kancane udali khona kusasa mawuthi khona insizwa nengane ezinjalo.
So it is important, brethren, that we pray for these people. Let us pray for them because, you know, when God starts working in a man's mind, it is only God who can change a person's attitude, who can take him out of something and place him somewhere. You can preach until the sun dawns, but if God starts works, then that person can be changed. And then as an older person, you have hope that things will be well for our country, for our future.
Kasho lizolo kumunye futhi usebenze entawone ethize la esitolo ngathi lalela wena mfana vula la indlebe zakho ungacabanga ukuthi ukwenza kwakho kuzoletha abantu la bazothenga bambelani bamsana nalo ophetha ama itomu zenhliziyo thandaza ukuthi yena usithumela abantu Ngiyakuzwa lokho. Hayi ukwenza kwami, hayi ukwenza kwakho. Kodwa uNkulunkulu ukwenzayo, umvulela inhliziyo yakho.
Then I spoke recently to the young man who works there at the shop, and I told him that, you know, you can work, you can put strength and try to do anything, but it is only God who will bring people here at the shop. So work together, hand in hand with the Lord, because it is only God who can bring people to the shop.
Yeah, I was going to say it later, but maybe I can add this now.
Lokhu bengizokusho ekhambeni kwesikhathi kodwa mhlawumbe ngingakusho namanje.
Auf Deutsch sagt man das gut. Translate.
Kushoko ukuthi ke ngesiJalimani
lokhu kusho. Auf Deutsch heißt es, wo der Ordnung ist, kehrt Gott ein. Habt ihr gehört, Kinder? Wo der Ordnung ist und Ordnung geschaffen wird, wo das auch ist, bring mal Ordnung zu Hause. Bring mal Ordnung auf deinem Hof. Bring mal Ordnung bei der Ordnung. Richtung, dann kehrt Gott ein. Wenn eine Unordnung ist, ein Durcheinander, da kommt keine. Now, I don't know, there was a word, Ordnung in German, I don't know, it's not order, I don't know, what is it? It's more than order, it's order and discipline, cleanliness. Where that is, God comes. I've seen it, even at work. Even at work, God comes. Why? Why? He built this whole earth on order and discipline. The sun keeps to its path. Everything keeps to what God has created it. And we bring it to your makar.
Lapho kukhona khona inhlanzeko nokuhleleka nokuqondiseka uNkulunkulu uyafika azosebenza lapho ngike ngayibuza ukuthi kungani ngoba uNkulunkulu wawudala lomhlaba ngokuhlanzeka ngokuqonda nangokuhleleka zonke izinto njengalokho ilanga kuze kube namhlanje lisenza lokho uNkulunkulu alidalela ukuthi kwenze
ngi nawe ukuthi ikhaya lakho ugcwele amablomo yawazi amablomo amhlophe lawo yawazi na brown yawazi lawo or plastic, or checkers, or paper. Well, if you can't go to the hospital, come to the hospital. That's why we are calling when we are going to the hospital. We are going to the hospital. I'm going to the hospital. Uyobuya nokuhambisana nabangaphandle futhi ngaphandle negqeke tshalana amaplom tshalana ihlahla kuphelile lokho kodwa ngizokufa ngamabhathi mangitshala ithelo ngeke asifanga thina uba mfundisi saphile tshala ukhotephe hawo cha phumani kulokhu mpumputhe uNkulunkulu ufuna ukusebenza uNkulunkulu ufuna ukusiza.
Now, do not expect God to come and work in your heart, in your life, in your household. If your house is not clean, it is full of papers and all rubbish is all over the yard. Clean your yard so that your heart will be also clean, because what we see on the outside shows us what is happening inside your heart. And start planting flowers, fruit trees and avocados. Don't say, if I do that, I will have bad luck. Baba Mfundisi did plant and there is no bad luck. He is still alive. So start doing something.
Yeah, it's, you know, we laugh. But some people are bound by it. They don't want to say, they're so fearful to deviate from it. But God, Jesus Christ, has came to save us and set us free from a life of bondage.
Ngoba abantu abaningi babambekile kulokho bayasaba ukuchezuka kona kodwa inkosi uJesu ifikile ukuba izosikhulula emaketangeni okwesaba nokuhlupheka nokwesono.
Now this morning I thought I'll have the shortest service I've ever had.
Namhlanje kuseni ngicama ukuthi ngizokwenza inkonzo ibe emfishane ngendlela engakaze ngiyenze ngayo ngaphambili.
Because there were a few things on my heart.
Ngoba bekukhona obekukuningi enhlizweni yami.
But you know what God does?
Kodwa uyazi ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani?
It doesn't work like you think and you want to work.
Akasebenzi ngendlela ocabanga ngayo nangendlela ofisa ukuba
asebenze ngayo. Yesterday morning I had a phone call.
Izolo ekuseni ngase ngithola ucingo.
Dietmar, can you come?
Wase kuthiwa malume ungakwazi ukufika.
And it wasn't an old person. And it's not that person that you think. No, somebody just came and said, Dietmar, you know what? I've got a word on my heart. Don't you want to preach about it? What must I do?
Bengesiyena kumuntu omdala futhi bengesiye lo cabanga ukuthi uyena wayesethangize malume nginezwi enhlizweni yami ungakwazi ukushumayela ngalo ngenze njani ke into enjalo.
I've got a privilege and I'm not a person that just carries on and say, well, I've got this on my heart, now I will know. No. If God brings something else, so I hope and I pray, and I hope that person is praying double that hard, that you will be touched by this word.
Akhoke angisiye umuntu nje owenza izinto ngendlela yakhe ukuthi hayi ngoba nginalokho enhlizweni yami uma uNkulunkulu efika nokunye ngiyakwamukela ngenze ngaleyo ndlela ngiyakholwa ukuthi lizonibusisa lelizwi naye loyo onginikezelo nangikholwa ukuthi uyathandaza ngokuphinda phindiwe ukuba lelizwi libe isibusiso kithi sonke.
Now before we read God's word, let us do something which we don't usually. Let's stand because we've been sitting sometimes and we pray together.
Ngaphambi kokuba sifunde izwi likaNkulunkulu asime into senza into esingajwayele ukuyenza sime sonke ngoba sesithe ukuhlala isikhashana impela.
Lord Jesus Christ.
Nkosi uJesu Kristu.
We stand before you this morning.
Sime phambi kwakho namhlanje kuseni.
With our hearts humbled and bowed before thee.
Nenhliziyo zethu zithobile zikhothamele wena.
We pray for our leaders.
Sikhulekela abaholi bethu.
Thank you for what you've done for them and through them.
Siyabonga ngalokhu okwenzile ngabo wakwenzela bona.
We thank you for the wonderful ways that you've led and guided them.
Siyabonga ngeindlela eziyisimango bahole ngazo wabaqondisa kuzo.
But they haven't given up.
Ukuthi inkosi abazange baliphonsa ithawula.
But they've persevered to set an example for us.
Ukuthi inkosi baqhubeka bayaphikelela ukuba babe isibonelo kithi.
Now we pray for this morning's hour.
Siyakhuleka inkosi sikholekala leli hora lasekuseni.
That you bless your word.
Ukuba inkosi ubusise izwi lakho.
For your name's sake, our Lord and our Savior, the Christ.
Ngenxa yegama lakho wena umsindisi wethu inkosi yethu onguKristu.
Amen.
Amen.
These days, something troubled my heart. And when I heard the request of this child of the Lord, and she wasn't the only one, I thought I'd like to combine these two thoughts. You know, it's not easy. I cannot say I heard God's voice then. Now this is God saying this and God. I'm so afraid of that. I can only pray and say, God, if it's your will, help me.
Yazi kuyinto enzima angikwazi nje mina ngivele ngithi ngilizwile iphimbo likaNkulunkulu uthe angenze lokhu ngenze lokhu kunalokho ngiyathandaza ngithi inkosi intando yakho mayenziwe.
But what worries me many a time that we think if I do something wrong I just go and confess it and that's it.
Kodwa ke kaningi lokhu kuyangikhathaza ukuthi sivele sithi noma ngingayenza into engafanele ngizohamba ngiyoyivuma bese ngiyadlula kuyo.
Martin Luther said, "Ich brauche einen Seelsorger. Ich brauche einen Mann, zu dem ich gehen kann, der mit mir beten will." Das hat gesagt, aber wir wollen das nicht. Martin Luther said, "I need a counselor." He said it, a man of God. No wonder he climbed those heights. No wonder God's children climbed the heights we have now in the revival. Why? They were prepared to humble themselves and allow somebody else to help them also.
Martin Luthela wathi uyadinga ukuthi abe nombonisi abe nomlungisisi umuntu ozomlekelela akumangalisi ukuthi wakwazi ukufinyelela kuleli iqophela afinyelela kulo wakwazi ukuba besezingeni afinyelela kulona nanamanje siyakubona abantwana bakaNkulunkulu abahamba ngaleyo ndlela bayafinyelela emazingeni esingaboni ukuthi singakwazi ukufinyelela kuthi.
There are things, and that's my theme this morning. There are two things that always go together.
Isihloko senkonzo yami namhlanje kuseni sithi izinto ezimbili njalo ezihambisana ndawonye.
Repentance,
ukuphenduka,
and confessing.
Nokuvuma.
These two things are inseparable.
Lezi zinto zombili awukwazi ukuzihlukanisa.
Martin Luther said, and I read this as a child, that repentance is like a plank on the sea where you've got to grab onto when the sea is rough and the storms are howling and you've got to grab it with all your might. You know what? I haven't forgotten that up to today. It must be about, what, 50, 55 years ago.
Mazwi ngawafunda eminyakeni engamashumi amahlanu nanhlane edlule asho uMartin Luther ukuthi
ukuphenduka
kufana neplangwe elisemanzini elintantayo ekumele ubambelele kulo nakuba magaga segupa ngamandla nakuba ivungu zivuka mawubambelela kulo nakanjani uyakuphepha.
And that's what I'd like to look at this morning.
Yiloko kanyeke
ngisho. Why is it that our life is a circle? We work in a circle, we run in a circle, we live a circle. We never tend to get out of it.
Yiloko ebengifisa sikubheke namhlanje ekseni ukuthi kungani izunge ezendaweni eyodwa, kungani singaphumeli kwenye indawo siloku nje sigida ndawonye.
But one thing is for sure. Never give up. Never give up. Because that is the tendency of the devil.
Kodwa ke kugodwa engifuna ukuqinisekisa ngikutshele khona ukuthi ungalinge uphelelwe yithemba uze uphonse ithawula ngoba yilokho kanye usathana akufuna ukuba kwenze.
So I'd like to read two verses out of the New Testament and then we'll go to the Old Testament.
Ngifisa ukufunda ke izindima ezimbili eTestamenteni elisha bese siye eTestamenteni elidala.
2 Corinthians 7 verse 10. 2 Corinthians chapter 7 verse 10.
Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesikhombisa sifunde iverse leshumi.
For godly grief and the pain God has permitted to direct. For godly grief and the pain, you see, pain. There's pain involved with it. God has permitted to direct. Produce a repentance that leads and contributes to salvation. You hear that? And not only that, but deliverance from evil. And it never brings regret, but worldly grief, in other words, a hopeless sorrow that is characteristic of the pagan world, is deadly. You hear that?
Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesikhombisa siqale evesini leshumi. Ngokuba ukudabuka okuya ngokukaNkulunkulu kuveza ukuphenduka angezisole ngakho umuntu kube ngokusindiswa kepha ukudabuka okuya ngokwezwe kuveza ukufa.
Godly sorrow, with it often there's pain involved. It's hard, it's difficult. God never says because it's you I'm going to hold back. Like you do with your children, they do something, my poor child, they're still going to grow up. God, he says, what's true stays true, and what happened will happen. But he says, you know what? It produces and leads and contributes to salvation and deliverance from evil.
uNkulunkulu ukubeka ngokusobala ukuthi ukudabuka okuvela kuyena akudabukisa ngakho okwenza ukuthi uyizwele unobuhlungu ibona lobo obuzoveza izithelo ezinhle angeke athi uNkulunkulu ngoba wena uzothi ukuxegisa ebesathi ukwehlisa nje njengoba wena wenze enganeni yakho uNkulunkulu ukumisile ukuthi iqiniso liyiqiniso ongesikhona iqiniso akusilona iqiniso akajika uNkulunkulu ejikwa umuntu.
Revelations chapter 2 verse 5. You don't have to turn it out to read it. Remember then from what heights you have fallen. Repent. Change the inner man to meet God's will. Do the works you did previously when you first knew the Lord, or else I'll visit you, remove your lampstand from its place, unless you change your mind and repent.
Ngathi sambula isahluko sesibili indima yesihlanu. Ngakho khumbula lapho wekhona uphenduke, wenza imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo, ngeza kuwe ngilisuse uthu lesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki.
We're going to speak about King Saul this morning, and you'll understand why. But King Saul, the heartbreaking thing of him was God removed the lampstand. He removed it. And oh, the heartache that came from it.
Namhlanje kuseni sokhuluma kabanzi ngenkosi uSawule engikholwa ukuthi siyazi ngayo inkosi uSawule uNkulunkulu asusa uthi lwesibani kuye okuyinto ebuhlungu nedabukisa kangakanani.
Repentance means to make an 180 degree turn.
Ukuphenduka kusho ukuguquka ngokupheleleyo. Uma kade ubheke ngapha, phenduka ubheke ngapha.
It has and can be in the common translations it means to turn or to return.
Ngokhunyushwa okujwayelekileyo kusho ukuthi phenduka noma buyela.
And I think it's in Greek it means to change of mind.
NgokwesiGreek ikhulunywa ngokuthi ukuguqulwa komqondo.
To have regret and to remorse.
Ukuthi uzisole bese uyadabuka ube nomunye.
But it's interesting that it's got to do also with your mind here. Yeah, between you. If you've got something between your ears, you'll understand. If you've got something. But it's got to do with this thing in here.
Kodwa ke hlabu umxwele futhi ukuthi lokhu kuphenduka kufaka phakathi ingqondo. Uma ngabe unayo ingqondo uzoqonda lokho engizama ukuchazela khona.
Ushintshe ingqondo yakho. Shintshe ukucabanga kwakho. Akwazi ukuphenduka kungaphenduka ingqondo yakho. Cha, ngeke. Kuyahambisana. How it works, God created it. But for me these days, it just hit me and said, what? It is a change of mind.
Change your mindsets. Change the way you think. That is repentance according to God. Indlela uNkulunkulu akudala ngayo lokho wakumisa ngayo kungithinte kakhulu namhlanje ukuthi ukuphenduka kufaka ukuguquka komqondo indlela ocabanga ngayo.
Remember Reverend Stegen, many years, go listen to it. And listen to that story where God had to teach to him to listen and do what he says. And you know, he came to a point where he says, but God, here, this thing is my worst enemy. Take it and shoot it to the moon because it's a hindrance in your work.
Ifunde leyo ndaba uyicabangisise kahle lapho ubaba umfundisi echaza ukuthi uNkulunkulu ekhuluma naye ukuthi kumele aphenduke enze kuphi. Washo ubaba umfundisi ukuthi inkinga yami isitha sami esikole ile ngqondo yami le ephikisana nami. Kwangathi ungayithatha uvela uyithumele phezulu enyangeni ngoba iyona elwisana nami.
So those two things, heart and mind, go together. Your mind fools you. Your mind reminds you of the past. Your mind remind you of what this person did and that person. You always, and oh, there's no grinding stone that grinds as fine as this thing.
Ingqondo yakho nenhliziyo yakho, lezo zinto zombili ziyahambisana. Ingqondo yomuntu iyamkhohlisa, imthatha imkhumbuze izinto ezindala, imtshela ukuthi hayi usibani bani okwenza lokhu nalokhu. Ingqondo ayikho into egaya ixolisise njengengqondo igaya imicabango.
Hawu, ukhulumana nami kanje, chazani lokhu? Wathi lokhu, chaza leli gama. Uyabona ingqondo? Okufaka ehlathini fohlo fohlo. Uyakuphuma futhi kwalelo hlathi phakathi.
You know, your mind will deceive you. You will start asking yourself questions. But why so and so speak to me in this way? Why did he use that way? Your mind will lead you straight to the forest.
And then confession of sin is both commanded and frequently illustrated in the Bible.
Ukuvunywa kwezono kuwumyalo futhi okhuthazwayo eBhayibhelini.
And then you confess it in the way you did it.
Futhi isono usivuma ngalendlela le osenze ngayo.
Confession belongs to repentance. People, you've got to work at it with God's help. Some things God will take, yes. Other times, it needs His grace through you to work that thing.
Ukuvuma kuqhamuka ekuphendukeni. UNkulunkulu kunezinto azoyithatha kuwasuse. Yebo kungaba buhlungu, kodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe kunokuthila angafisa ukwenza ngempilo yakho uma wenza ukuvuma uphenduke.
And that will stop you from going around in circles.
Lokho futhi kuzokusiza ukuthi ungalokhu ugida ndawonye unganqobi lokhu uzungeza ndawonye.
If you do it with God's help from all your heart, it'll change your life in the course of your life, because salvation is something which will change it 180 degrees, totally your life.
Uma ngabe ukwenza lokhu ngenhliziyo yakho yonke, uNkulunkulu uzokulekelela ngoba uyayiletha insindiso. Insindiso iguqula impilo yakho ngokupheleleyo.
I remember as a child, when young, when we came here to the mission, when you got repented of that sin with all your heart, you know what? 50 years down the line, you still harvest the reward of stopping with that thing. You know that? But you hold on to it. For what? For what reason?
Ngiyakhumbula ngisemncane ngifika la emishini ukuthi uma ungabe uphenduka ngokuphelele uyimisele ukuthi uyaphenduka kulesi sono, uNkulunkulu uyakusiza bese izithelo zalokho uyaqhubeka uzidle ngisho sekudlule iminyaka engamashumi amahlanu. Manje wena yini ubambelele kulokho kuzokusiza ngani?
You just rebel off. You just do it as a habit. And I don't know if any prayer will help that. If you don't repent from it, repent from that thing which troubles you. Repent from that evil eye. Repent from it. The Bible says pluck it out. Turn totally from it.
Kungani wena ubambelela kulesi sono na? Phenduka kuso. Uma ungafuna ukuphenduka ngazi ukuthi imuphi umthandazo ozokusiza. Lithi iBhayibheli uma ngabe iso lakho likhubekisa likhiphe, phenduka ngokupheleleyo.
Your cell phone is a problem. Repent from it. You like it or you don't. If you're not consequent and hard on yourself at times, you won't make it.
Mangabe umakhale kukhwini wakho inkinga, hlukana nawo, phenduka kuwo. Musu lebelwe idotosa ngoba uma uyidotosa ngeke uze unqobe, kumele uyiqinisele wena isandla khona uzoba namandla okuphendula.
1 Samuel chapter 15.
Ncwadi yokuqala kaSamuel isahluko seshumi nanhlanu.
Read from verse 2.
Qala ukufunda evesini lesibili.
Thus says the Lord of hosts. He spoke to Daniel, Samuel, and said, I have considered and will punish what Amalek did to Israel. How he set himself against him in the way when Israel came out of Egypt.
Ncwadi yokuqala kaSamuel isahluko seshumi nanhlanu indima yesibili. Usho kanje uJehova Sebaothi ekhuluma noSamuel. Uthi ngiyakuhambela umAmaleki ngalokho akwenzayo ku-Israyeli ukuthi wamelana naye endleleni ekukhuphukeni kwakhe eGibhithe.
Now go and smite Amalek and utterly destroy all they have. Do not spare them, but kill both man, woman, infant, suckling, ox and sheep, camel and donkey.
Hamba manje umnqobe uAmaleki, uchithe impela konke anakho, ungamhawukeli, kepha bulala besilisa, nabesifazane nezingane nabancelayo nezinkabi nezimvu namakamela nezimbongo.
Utterly destroy the sin that is entangling your life. Don't play with it. Here a clean, clear instructions. Those instructions we hear every Sunday.
Chitha uqede ubhubhise leso sono esithandela kangaka kuwe. Unqobe iyo leyo ntshumayelo esizwayo imihla njalo ngamasonto yiloo myalelo njalo esuzwayo.
The Amalek were descendants of Esau.
Manje ke ama-Amaleki lawa ayeyizizukulwane sika-Esau.
Family of Isaac of Israel.
Wayengumfo wabo ka-Isaka o-Israel.
It's interesting that often the worst enemies come from people that come from your family or relatives.
Lokhu kuhlaba umqhele futhi kuyamangaza ukuthi kaningi izitha ziye kuba abantu abaqhamuka emndenini owodwa kodwa uthola ukuthi sebenokuphikisana sebenokuxabana.
The Amalek were fierce, powerful, and an untamable tribe.
Amaleki lawa ayenamandla ayesabeka futhi nje ayengagobeki kalula kwakuyisizwe lesi esasinesihluku.
They cruelly attacked Israel.
Amhlasela u-Israyeli kabuhlungu.
But God's condemnation had long before gone forth.
Kodake isahlulelo noma ukulahlwa kwabo uNkulunkulu kwasekade kwahamba phambili.
So God isn't slow in what he does.
Ngakho uNkulunkulu akahambi nje enze kancane kulokho akwenzayo.
We think he's slow. We think things go wrong. God has got his time.
Sina sicabanga ukuthi uNkulunkulu wenza kancane, sicabanga ukuthi akenzi kahle, kodwa uNkulunkulu unesakhe isikhathi sokwenza izinto.
But God had spared Amalek till they had filled up the measure of their sin. You hear that? The time had come where God says, enough is enough.
Unkulunkulu wasigcina lesi sizwe sama-Amaleki saze safinyelela esigabeni lapho kwase kumele kujeziswe khona isono sabo. Wafinyelela lapho uNkulunkulu ethi khona sekwanele manje.
And sin is like Amalek.
Manje ke isono sifana no Adam.
No Amalek. Sorry. What do you mean, what is Adam?
Oh, sorry.
Or Amalek.
Sifana no Amalek. Yeah. Sorry.
Aye, absolutely. It's fierce, it's powerful, and it comes to destroy utterly.
Siyasabeka, sinamandla, futhi size ngokuzochitha ngokupheleleyo.
That is what the devil tends to do.
Yiko kanye lokho kuSathane ayimisele ngokwenza.
And then on your own, you cannot do it.
Manje ke ngokwakho nangamandla akho awukwazi ukunqoba uphumelele kuloko.
And that's why God said, "Now Saul, make an end of these things. Make an end of these things in your life. Destroy them with my help. Destroy them."
Ingakho uNkulunkulu athi kuSawuli, chitha zonke lezi zinto, qeda ngazo zonke uyibhubhise, lezi zinto ezisempilweni yakho, hayi ngamandla akho ngokulekelelwa yimini.
And there's one Amalek in our lives that is fearful, spiteful, and evil. And that's the mind of man.
Ukhona uAmaleki okhona ezimpilweni zethu, osabekayo, onamandla, oshaya ngamandla kakhulu, uAmaleki oyingqondo yomuntu.
God said, and he gave him such clear, strict instructions. Anybody could have understood it.
uNkulunkulu wakhuluma amazwi azwakalayo aqondile noma ubani wayengawaqonda lamazwi ayeyisiyalelo sikaNkulunkulu.
Verse 11. There's so much we can say, but I'm just going through some points.
Kuningi umuntu angakusho kodwa nje ngizothinta amaphuzu lapha nalapha sidlulele evesini leshumi nomuvu.
The word of the Lord came to Samuel saying, I regret making Saul king, for he has turned back from following me and not performed my commands. And Samuel was grieved and angry with Saul, and he cried to the Lord all night.
Ivesi leshumi neleshumi nomuvo. Laselifika izwi likaJehova kuSamuel lithi, Ngiyasola ukuthi ngibekile uSawuli inkosi, ngokuba ubuyile kungilandeleni kafezanga amazwi ami. USamuel wathukuthela wakhala kuJehova ubusuku bonke.
You see how God takes things serious? He just doesn't say he sinned or he says he stopped following me. Think of it. That's how serious it was. We just think we do something wrong and that's it. God takes it more serious than what we think.
Siyabona yena ukuthi izinto enjengalezi kuNkulunkulu zibaluleke kangakanani. Akashongo nje ukuthi uSawule wonile kodwa uthi ujikile kungilandelena akazange sangilandela indlela lokho okubaluleke ngayo kuNkulunkulu.
Verse 12, when Samuel rose early to meet Saul in the morning, he was told, Saul came to Carmel, and behold, he set up for himself a monument or trophy for his victory and passed on and went down to Gilgal.
Ivesi leshumi nambili. USamuel wavuka kusasa ukuba amhlangabeze uSawule ekuseni. Kwabikwa kuSamuel ukuthi uSawule wafika eKameli, bheka wazimisela insika, wasuka wadlula wehla waye eGilgal.
It wasn't God's victory anymore. He built himself a monument or a trophy. You see what enters in your life? What goes wrong?
Akuyena uNkulunkulu owakhuluma naye ukuthi enze lokhu, kodwa uSawuli wazenzela ngokwakhe lensika. Uyabona yini ukuthi uma uchezuka kwishalelo sikaNkulunkulu, izinto ziphambana kanjani empilweni yakho?
Pride had come in.
Impakamo yayisingenile.
Pride hinders repentance.
Ngoba impakamo iyayivimba ibe isithiyo
ekuphendukeni. Pride closes one's spiritual eyes to what's wrong.
Impakamo iyawavala amehlo komoya omuntu angaboni ukuthi kuphi okungalungile.
And Samuel said to Saul, and Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord. I've performed what the Lord ordered.
USamuel wafika kuSawule. USawule wathi kuye, Mawubusiswe nguJehova. Sengifezile izwi likaJehova.
And Samuel said, What then means this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen which I hear?
USamuel wayesethi, Kuthini pho lokhu kukhala kwezimvu ezindlebeni zami nokukhala kwezinkabi engikuzwayo na?
How on earth could he just lie in such a way?
Manje umbuzo uthi wayengakwenza kanjani ukuthi aqambe amanga alihlaza kangaka ngalendlela?
See what happens to a person that deviates and goes off the road.
Uyabona ukuthi kwenzakalani kumuntu ochezukayo endleleni?
How many lies haven't you spoken to your parents?
Cabanga ukuthi mangakanani amanga osuwaqambile kubazali bakho?
How many lies you've spoken at school?
Mangaka amanga osuwaqambile esikoleni?
But you see, pride and these things go together. And maybe, yeah, you say, I've lied. But have you ever seen your pride? Have you seen the ugliness of your thought life, of who you think you are?
Lezi zinto ziyahambisana, impakamo namanga. Mhlawumbe uzobala amanga kuphela uthi hayi ngiqambile amanga. Uyayibona yini impakamo nayo evelayo ethiya ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuthi asebenze na?
Paul, and then in verse 15, Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep, the oxen to sacrifice to the Lord your God, but the rest we have utterly destroyed.
Ivesi leshumi nanhlanu uSawule wathi babuye nazo kuma-Amaleki ngokuba abantu bayeke ezinhle zezimvu nezezinkabu ukuba bahlabele uJehova uNkulunkulu wakho ezinye siziqedile nya.
The next step is you blame others.
Sinyathelo esilandelayo ususo labanye abantu.
They are not because of me, oh no, because of others, of that person.
Izinto ziphetha kanjena nje empilweni yami cha akusimina kodwa usibanibani uyena owenze lokhu.
And he's lying. He says the people wanted to keep them. Robert, he wanted to keep them. He just used the people and as an excuse, as you use excuses when things go wrong.
Saul ukamba mangahlaza uthi hayi abantu abayibekile ukuze bahlabele ngazi uJehova uyena obeyigcina efuna ukusebenzisela yena bheka ukuthi useblame abanye abantu sesola bona ngesenzo sabo.
Ngona mawuhlala uqala ukublame abanye abantu. Sekuyi light ebomvu. A light ebomvu mawublame abanye abantu uthi ibona kanje uSpanbani, uSpanbani. Yabona uSaul benza kanjalo. Kodwa banamangahlaza. Yena befuna lezi zinto futhi angibona ukuthi bebezonikele kuNkulu cha bebezoyigcina uNkulunkulu washo ukuthi ningakuthathi ningakwenzi kodwa thina sifana tu noSaul ungakwenzi leyo ngiyakwenza ungabuke ama-pornography ngiyakwenza ungabuke ithombe elimuno ngiyakwenza ungayithinti ngiyakwenza kwazi ngqo. And then with Satan, yena wangilinga, unamanga. Wena umngane wakho Satan.
You know,
and so Saul said, it's the people, Samuel. It's the people. The people aren't one. The people have seen these things wrong. Saul was a problem, not the people. He was a problem. Now the people, they don't understand. The people are unhappy. The people want to move. There are many things going on in the mission, 1, 2, and 3. Oh no, oh no. Where's Saul then? Where is he? Where is he? He could stop it with a word. Oh no. But you see, we quickly to blame somebody else.
Saul utshela uSamuel ukuthi hayi akusimina abantu ibona abafuna ukwenza ngalendlela yibo abangenza ukuthi ngenze kanje yena ube nawo amandla uSaul okubavimba abantu njengenkosi ukuthi bangenzi lento ekuthiwa bangayenzi kodwa uyena obefusa ukwenza ngalendlela kulula ukuthi athathe icala libeke kwabanye abantu kanti uyena obenezinhloso zakhe.
You see the mind of man, it'll catch you out one day, it'll catch you red-handed, and then you sit. And what then? What then? We don't know.
Hiyo gele ingqondo yomuntu ekhohlisayo ngelinye ilanga izokubamba ngqi uyithola usubambekile ungabusazi ukuthi uzothathani uhlanganise nani uphelelwe ngisho amasu.
That's when he should have fallen on his knees. No, he blames the others. Oh, it's my husband. Oh, so and so, he does it. That's why I'm like this. He's at fault. My wife is at fault. I want to still right at the end. I'll read you something here. And I want you to listen. It's a very interesting devotion.
Wakumele ngalesi sikhathi ngabe wawanga madolo abona iphutha lakhe kodwa cha uthi akusimina abantu kulula nje nakunkosikazi ukuthi hayi iphutha likumkhwenyana likho kimi uvele nje usola abanye abantu kunenkonzo engifisa ukuba nginifundele yona emfushane nje kule ncwadi ngifisa ukuba siyilalelisise kahle.
Verse 22. Samuel said, has the Lord as great a delight in burnt offerings and sacrifices and as in obeying the voice of the Lord?
Ivesi
22
lamashumi amabili nambi uSamuel wathi uJehova uyanamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokho enamela ukulalelwa kwezwi lakhe na?
So to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams.
Bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama.
Where did it all start? Samuel said, when you were small in your own sight, were you not made the head of the tribes of Israel? When you were small in your own, when you looked yourself as insignificant.
Lento yaqala Nange kuluma, unkulunkulu ukuthi uyakhumbula ngesikhathi usemncane emehlweni akho. Angizange yini ngikuthathe ngikwenze inkosi, ngesikhathi uyibona ungeyilutho nje, ngakuthatha ngakwenza utho.
And friends, Saul did not see himself. He did not recognize what had become.
Sawuli akazange azibone yena, akabonanga ukuthi sekukhona okonakele empilweni yakhe, sekukhona okungalungile.
And you know, like we read in Corinthians, if he would have had godly remorse, and even if it was painful to be humbled before his nation, would have been better, much better. But you hear, here we read, Saul says to Samuel, I've sinned, I've transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people. What a lie. He wanted his ways. God spoke to him. He wanted it, not them.
Njengalokhu sifundile kwabaseKorinto ukuthi lokhu kudabuka okuvela kuNkulunkulu kuyakusiza ukuthi ukwazi ukuphenduka ngokupheleleyo. Kodwa sizwe uSawule esethi kuSamueli, ngonile ngokuba ngeqile isiyalezo sikaJehova namazwi akho, lokhu ngesaba abantu, ngalalela izwi labo, wayiqamba amangahlaza kwangenjani.
And God took Saul's lampstand, took Saul's light, and removed it.
Nkulunkulu wayesesusa uthi lwesibane empilweni kaSawule, wasigudluza kwacima.
What a state.
Saze sadabukisa isimo ayise kuso.
If Saul would have just said, and recognized his evil, his pride, there and then, God would never, ever have rejected him.
Ukuba nje uSawule wabona ububi bakhe, wakhetha ukuphenduka, wasola ngalokhu akwenzile, uNkulunkulu wayengeke azamlahlele ngaphandle.
But many people are also the opposite of Saul.
Kodwa ke abantu abaningi bangawukhlukile kunalokhu
kwaSawule. They always see themselves in a lost state.
Njalo bazibona bona nje
bese. They always see themselves as no hope. Such people, there is great hope because at least they see and recognize something. You know that? I often was reminded, Dietmar, just that you are so sensitive, think, God hasn't forsaken you. That, just that, shows you there's something alive in your life. Saul was something completely different.
Abantu abazibona njalo bedukile, beyibona bengekho endaweni efanele le uNkulunkulu abafuna bekuyo. Labo bantu abanjalo kusenethemba ngabo ngoba khona uNkulunkulu asengakwenza. Kodwa hayi uSawule yena wayeyibona ukuthi akenzanga phutha, yena nje wenze konke kahle.
And then God said, Samuel, go to David. Anoint him now as king.
uNkulunkulu wayesethi kuSamuel, hamba uye kuDavide, ufike umgcobe abe inkosi.
You know, and then I thought, David must have known about Samuel. He must have maybe known, picked it up. And in his heart, I think he learned something. Because when he sinned, his repentance was totally different. Totally different. Because he knew what had happened to the previous king.
Ngicabanga ukuthi uDavide wayazi kahle ngendaba kaSawule nakho konke okwenzeka ngoba ngesikhathi yena uDavide ona waphenduka ngokupheleleyo akafananga noSawule ngoba wabona ukuthi kwenzakani inkosini yokuqala eyanguSawule.
UDavide akashonga ukuthi hayi lo mama lo yena wangidukisa, yena wangihlafaka esikhathini, ngiyakuzwa lokhu insizwa. Akashongo. Wathi hawu uNkulunkulu mina nginenhliziyo embi, mina ngidinga ukuphenduka, mina. Hayi lo, cha. Ubengalula kabi ukuthi akuyena, njengoSawule ukuthi abantu. Naye ubengathi hawu lo mama lo nkosikazi, cha. Wayikhomba yena, wathi hayi mina ngi-wrong.
You know, David never pointed someone else and said, no, this is the faults of that person, that murder who took me straight to the forest. But he said, God, have mercy on me. I have a wicked heart. I have an evil heart. I hope you hear that, young man. He never pointed anyone like Saul did.
But David, a man after God's heart, learned the lesson. Don't let pride harden your heart.
UDavide owayengowenhliziyo kaNkulunkulu ethandwa uNkulunkulu wafunda isifundo ukuthi ungavumeli impakamo iqinise ikhonke inhliziyo yakho.
Suddenly, and I think without even cause, I don't know what David did to Saul, but David became number one enemy of Saul.
Ngokuphazima ngazi ukuthi kwenzeka kanjani kodwa khona lapho uDavide waphenduka isithe esikhulu kuSawuli angazi wayemenzeni.
God's people become an enemy of this world, and this world will hate them and will hunt them like Saul did to David. But God is victorious.
Abantwana bakaNkulunkulu baphenduka babe yizitha bezondwa abantu bezwe. Njengalokhu uSawuli azonda uDavid, abantu bezwe bazingela abantwana bakaNkulunkulu babazonde bafisa ukubahlasela. Kodwa khumbula ukuthi njalo uNkulunkulu uyohleze ngumnqulo.
Isaiah uthi, the Redeemer will come to Zion to those in Jacob who repent of their sins. Repent, turn. 180 degrees. It says, God will come. God will come. That's what Isaiah says.
Umprofethi uIsaya uyasho ukuthi uyeza umsindisi kaIsrayeli, uyeza umhlengi kaIsrayeli ozobasindisa. Yilokho okushiwo uNkulunkulu, phenduka, phendukela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzobe sekusiza.
What about all your grudges? What about them? Yes, heartache comes to a man, but grudge is not allowed. You won't, and what people have done to you, you remember, what have people, this person has done this, and that person has, and these things are in your heart and in your mind, and God can't come to you.
Manje uthinike ngamagqubu, uthini ngaleli gqubu eliphila kuwe. Yebo umuntu kwamukelekile ukuthi abe nenhliziyo ebuhlungu ngokuthile, kodwa mayisezo lokho ekugaya ecabanga ukuthi usibanibani ungenze lokhu, usibanibani wangenza lokhu, uNkulunkulu ngeke akwazi ukusebenza kuzomthiya lokho.
Igqubu liyabaqeda abantu, liyabaqeda. Ngeke futhi ukhohle, kodwa uNkulunkulu ukuvakashele kanjani. Awufuni ukuthi akuvakashele angene ahlale nawe, udle naye. Igqubo into encane kanjani? Hawu, mzalwane. UNkulunkulu, umdali wezulu nomhlaba, ufuna ukungena, ufuna ukuvakashela, uyangqonqosa. Kodwa uthi hey, angikwazi ukuhlala negqubo, angikwazi ukuhlala nenzondo. Konke lokho abantu bakwenzela khona, every day uyakhumbula. UNkulunkulu ukhululela nini ke kulokho?
You know, a grudge can destroy a Christian or a person. If you are holding on to that grudge of yours, that hatred, how can God come and visit you? Because always you are saying, but so and so did this to me, so and so did that to me. You have hatred, you are busy trying to hold on to that grudge. God cannot work in your life.
And when the time came to fight Goliath, Saul did it in his own strength.
Ngesikhathi sekufika ke manje isikhathi sokuba kuliwe noGoliathi, uSawule wafuna ukwenza ngamandla.
So forgot God is in control.
Sawule wakhohle ukuthi intambo iphethwe uNkulunkulu, yena olawulayo.
Because when David came, he put his armor onto David and said, now David, do this. You see, if you like, and then you'll fight and then you'll win. Do it in your own strength.
Sawule wakhohle ukuthi uNkulunkulu olawula izinto. Uthe mayifika uDavide kuye, wayesemnika iy'ngubo zakhe zokulwa, wathi gqoka lezi, ebese wenza ngale ndlela ulwe kanje, wafuna ukuthi enze izinto ngamandla
akhe.
Yambona umuntu owenza izinto ngenyama.
God doesn't protect you anymore, no. You protect yourself.
Fakizinto zakho uyivikele wena, hayi uNkulunkulu akasakuvikeli manje, usuyivikela wena ngokwakho.
But all he needed was 5 stones. Think of it. Not human strength. No. 5 stones. And that instance, and those stones are grace. That's what he needed.
UDavide wadinga nje amatshe ayisihlanu kuphela, hayi ukuqonda nokuyivikela okuvela kumuntu, wayidinga amatshe ayisihlanu amela umusa, wayidinga umusa kaNkulunkulu.
So I'd like to end today with this.
Ngiyafisa ke namhlanje ukuphetha ngale ndaba.
Ephesians chapter 4.
Ncwadi kwabase-Efesu isahluko esesine.
Take it to heart. Read it at home. Take it till you understand it.
Awukuthathe lokhu ukufaka enhlizweni noma ususekhaya ukufunde ugxile uzindle ngakho.
Verse 22. Strip yourselves of your former nature. Put off, discard your own unrenewed self, which has characterized your previous manner of life, which becomes corrupt through lusts and desires that spring from delusion.
Ngathi kwabase-Efesu isahluko sesine indima yamashumi amabili nambili ukuba nikhumule umuntu omdala ongowenkambo yakuqala owonakala ngezinkanuko zenkohliso.
Now listen, verse 23. I've got the Amplified. And be constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude. What is your attitude like?
Ivesi lamashumi amabili nantathu ubaba ufunda ke kwele Amplified elithi niqhubekele phambili nenziwe basho emoyeni wengqondo yenu umqondo wenu uvuselelwe njalo ngaso sonke isikhathi.
You have to check that you renew it, make Christ work on it, because quickly you see things through your own eyes. That was another point. You see things and that makes you work in here. And that connection, yeah, can be often a dead short.
Ngoba kumele njalo uqaphe umqondo wakho, ngoba kulula ukuthi uSathana angene kuwo bese ubona izinto ngeso lakho, ubuke ngeyakho indlela bese ziyaphambana izinto.
Hawu mbona uSpandana, hawu uSpandana wathi 1-2, hawu awukholi. Ba mbona uSpandana, hawu leyonto, hawu leyonto. Odlula nini kulokho? Uzongena esihokweni ngenxa yoSpandana, ungena ngenhliziyo embi.
You see another person, you say, so and so is like this and like that. That is you. You are like that. Now, you cannot be cast to hell because of someone else's problem. Because of your wicked heart, you will end up in hell.
A change of attitude. What is your attitude like? At work, at home, with your parents. What is your attitude like? Always negative? Always tired, always impossible. Why?
Kumele kuguqulwe isimo somqondo wakho nangendlela ocabanga ngayo, isekhaya, isemsebenzini, isemphakathini, isemndenini. Yini njalo wena uhlezi ubona izinto ngale yakho indlela, ukhathele, uyanqena, konke nje kunzima kuwe. Kungani kunjalo?
Yeah. It's not worth it. How you react will touch somebody else and make it positive and let it grow.
Akumele kube njalo, kodwa indlela wena ophendula ngayo ingamthinta omunye umuntu akwazi ukuphenduka nawe ngaleyo ndlela uzokhula.
I have a book here of Joni Erickson. I think many of you know her.
Ngincwadi la ka Joni Erickson engicabanga ukuthi abaningi benu
bayamazi. She was a young girl. I think she dived into a lake or a sea. And she broke her neck. And she was paralyzed from then on.
Intombazanyana owaphoseka
singathi ubengena emanzini wagxuma wanqamuka intamo. Emva kwalokho waba isishosha, he?
Yebo.
Wayeba isishosha waphila esihlalweni senqola, inqola. Yonke impilo yakhe bekholuda ngakwazi ukuyizenzela. Cabanga. Cabangani leyo mpilo.
Can you imagine such a life where you cannot do things for yourself? That is a hard life.
I can carry on, but time has gone. She says here, and I like it because she speaks about experience and she uses that.
Nanka mazo washoyo ngiyawathanda lamazu ngoba ukhuluma ngento ahlangabazene nayo yena yilokho akusho.
Maybe it's good that the woman opened the ears. Open your ears. Have you got two? If you got one, then pull it, make it open. She's a woman. Listen to what she says. I wheeled into the house the other day and I had a very biblical experience.
Uthike ngaqhuba isihlalo sami ngasondela ngasendlini ngaleso sikhathi ngase ngihlangabezana nokuseBhayibhelini.
I felt like Jonah entering the mouth of the whale.
Ngase ngizizwa njengoJona engena emlonyeni wenhlanzi.
The house stank of fish. You hear that, Arno? It's tough. It stinks of fish. It's not a nice smell. But we like fishing, so I understand. I can hear what she says. So she says she enters the house and it stank of fish.
Uthike wathi mayingena endlini wahlangabezwa iphunga lenhlanzi. Cabanga ukuthi siyazi ukuthi inhlanzi inuka kanjani njengoba abanye bethu bekuthanda ukudoba.
My fisherman husband had caught 22 tuna. I glanced into the kitchen and saw my dishes pushed aside to make room for his mounds of tuna fillet.
Uthike umkhwenyana wakhe wayibambe uhlobo lenhlanzi tuna ezingamashumi amabili nambili wafika ekitchen wagudluza izitsha wazama ukuvula indawo ebeka lezi inhlanzi wazenza zaba inqwaba.
I've got four ladies in my house. I think they're also listening. I hope so.
Nginabantwana bamantombazana abane ekhaya ngikholwa ukuthi balalele njalo.
My heart sank when I noticed tuna blood dripping between the sink and the stove where no sponge can reach.
Uthi inhliziyo yakhe yadabuka waphatheka kabi ukubona igazi lalezi inhlanzi liconsela phakathi kuka sink ne stove la ungeke ukwazi ukufaka khona isandla uthi uyasula mhlawumbe ngendwala.
And she says, I knew from that day on we are just going to have tuna in every dish and meal.
Uthi ngase ngiqonde ukuthi kusukela ngaleso sikhathi leli phunga lalenhlanzi liyohlezi linuka kuzo zonke izitsha.
That evening, Ken, my husband, barbecued his tuna, fixed a special sauce, cut lemons and parsley, and set my plate before me with a big smile.
Uthike ngalobo busuku umkhwenyana wami wayilungisa kahle lenhlanzi, wafaka isosi yakhe emnandi, wayenza yaba kahle, wayeseyifaka epleyitini wasengilethela yona emamatheka enokujabula.
What husbands don't often do, huh? I don't say all of them, but he was so happy. And here sat this grumpy lady.
Baningi-ke abakhwenyana benza kanjalo, hayi bonke. Ngoba nangu lo mkhwenyana ujabule uzama ukwenza okuhle, nango wesifazane naye ucasukile nje, hayi akakufuni lokho.
Even though I hate tuna and was still mad over the mess in the kitchen.
Nakuba ngingayithandi ituna, nangicabanga futhi nalokhu kungcolo sekugcwele laphana ekishini.
I decided there and then that love is stronger than the smell of fish.
Ngase ngithatha isinqumo khona lapho ngasho ukuthi uthando lunamandla okudlula iphunga lenhlanzi.
As I forced it down.
Ngesikhathi ngidla ngiyiphoqa.
I like that. As I forced it as if it's the end of the world to eat fish.
Ngiyakuthanda lokho indlela asho ngayo ukuthi wayeyiphoqa ezama ukidla kube ngathi nje kwase kufinyelela ekugcineni komhlaba kunzima.
Ufishi.
Ufishi.
Ungathukuthela udla ufishi. Hayi kwahle. Abanye ba. As I forced it down, I realized it is far better to please my husband than to please my own taste buds.
Uthi ngesikhathi eyidla eyiphoqa edlala enhlanzi wayesecabanga ukuthi okubaluleke kakhulu ukuthi ngijabulise umkhwenyana wami kunaleli iphunga engilicabanga nangendlela mina enginambitha ngayo.
Love is lived out that way.
Uthando ke kumele uliphile ngaleyo ndlela.
Love covers a multitude of sin, the Bible says. If you love something and you love someone, you won't see what he does is wrong. No. Because you like that person.
Lithi iBhayibheli uthando lisibekela inqwaba yezono. Uma ngabe umthanda umuntu ngeke unake okuba kwenzayo ngoba uyamthanda.
Love is lived out that way. Last minute choices that decide for someone else.
Uthi yona ndlela leyo ngaliveza ngayo uthando lezi inqumo oyithatha sekusegcineni sekusele isikhathi esincane izona eyinquma ngendlela omcabangela ngayo omunye umuntu.
Quick decisions to lay aside differences and cheer someone on.
Indlela leyo sokucabanga ngayo kumele uthathe isinqumo ngokusheshsha uma ngabe ukubeka eceleni lokho ungakwazi ukuthi umjabulise omunye umuntu.
Just to say you mean a lot to me. Always, love is a choice. Love is a choice. You hear that? It's a choice you make. And it's your mental attitude sometimes which is the cause of you not doing it.
Uthando ilendlela okhetha ngayo isimo mqondo sakho indlela okhetha ngayo izinto.
She had all the right. She knew that the kitchen will stink.
Why now wonke amalungelo futhi wayazi ukuthi ikhishi labo selizoba nephunga
elini. She knew what lay ahead of her.
Wayazi ukuthi kuphi okwakusamhlalela.
But she made a choice.
Kodwa ke wayisekhetha.
She smiled and thanked.
Wayise emmamatheka.
How different would have been if she would have come in and she would have started bombarding. Bombarding. She would have spoiled her life.
Uyacabanga ukuthi kwakuyoba njani ukuba wavele wangena sebhodla umlilo esethetha esememeza kwakuzovele konakala zonke izinto.
Think of what the husband hasn't done. She's in a wheelchair. He looked after her. He gave his life to help her. But oh, because of fish. Fish. What's the fish in your life that makes you start to rumble?
Uyacabanga ukuthi umkhwenyana wakhe wayemnakekela ngayo yonke indlela lowesifazane ngoba wayehlala esihlalweni akukho engamenzeli kona kodwa ngenxa nje yenhlanzi kwakuzokonakala izinto iyiphi ke le nhlanzi esempilweni yakho ekwenza ucabanga izinto ngenye indlela.
Now, the Bible says, change your mind, change your attitude, let it be renewed daily, daily, daily. We have to sacrifice ourselves.
Manje lithi iBhayibheli guqula ingqondo yakho, guqula isimo somqondo wakho, guqula indlela ocabanga ngayo, lokhu kwenze tsuku zonke, ukwenze njalo uphikelele ukwenza. Awucabange masi ngase senze kanjalo ukuthi singaphila impilo ezinhle kanjalo.
Ask God, pray for a godly repentance. And then if you confess, it changes your life.
Cela uNkulunkulu, cela uNkulunkulu ukuba kusize, uphenduke ngokupheleleyo ngokukaNkulunkulu, mangase wenze kanjalo, lokho kungayiguqula impilo yakho ngokupheleleyo.
Let me just say this.
Ngivumeleni ngisho lokhu.
What this message has taught me.
Lokhu lombiko ongifundise khona.
Repentance is not a split second decision and it's over.
Ukuphenduka akusiso nje isinqumo ovela usithathe ngokuphazima kweso bese kuphela kanjalo.
Repentance is something that continues over a long period.
Kodwa ukuphenduka kuyisimo esiqhubeka njalo isikhathi eside.
And there are many little roads that turn off the right road that can spoil my repentance.
Ziningi futhi nezindlela ezincane ezichezukayo kulendlela ebekiwe kumele sambe ngayo ezingwenza ukuphenduka kwami ukuthi kube into engekho kube into efile.
First it was the opinion of the people.
Iqaleni kwakuhumbono wabantu.
That Saul said why he kept certain cattle back.
Yilokhu sawula kusho ukuthi kuyisizathu esenza ukuthi agcine ezinye izinkaba angayibulali zonke.
Then he said no, he wanted to keep the cattle for the Lord.
Pinda futhi wathi hayi lezi zinkaba bengithi ngiyayigcina ngithi ngiyigcinela uNkulunkulu.
Listen carefully friends.
Lalelani kahle ke bahlobo.
I have sometimes sat with a person.
Kwezinye isikhathi ngike ngihlale nomuntu.
That have been confessing for years.
Umuntu osuke kade aqala ukuvuma sekuphela iminyaka.
And it's only after that then one day the penny drops and the person finds out he or she has been beating around the bush and never got to the core of the real problem they need to repent of.
Kuthi sekuphela iminyaka kuyima umuntu ephaphama eqonda ukuthi ingoba ubengangeni kwindikimba yendaba asho lokho kuyikona sisekelo senkingu belokho ezungeza nje egudla iguma njengembuzi engahlali endabeni.
Be careful of the word repentance.
Qaphela mhlobo igama elikhuluma ngokuphendula.
It's not a simple thing, split second thing.
Akusiyo nje into ozoyenza ngokuphazima kweso bese kuphela kanjalo.
You can go and confess in a very biblical way certain things.
Ungahamba uyovuma izinto ezithize ukwenze ngendlela yeBhayibheli.
I was thinking of the service we heard these days about Judas.
Ngingacabanga kulezi izinsuku ngenkonzo sibe naye ekhuluma ngoJudas.
Who also had a very holy religious attitude about Mary when she washed the oil, washed the Lord's feet with the oil, with good fragrance. And then Judas said, oh, that could have, the money for that oil could have been given to the poor.
Lapho Judas avela khona nesimo sakhe somqondo kungathi umuntu okholwayo onakekela izinto zenkolo lapho uMaria echitha amafutha einyaweni zenkosi egcoba inkosi wayisethi hawo lamafutha yini achitho ngoba bese ngawathatha siwadayise bese sinikelela abampofu.
Be careful when you repent.
Qaphela uma uphenduka.
And you know where you will see that your repentance, there's something wrong with your repentance.
Yazi ukuthi uzobona kanjani ukuthi ukuphenduka kwakho kukhona ongalungile ngakho.
You will be having problems with people around you all the time.
Uzohlala njalo unezinkinga nabantu abasondelene nawe njalo kuhlezi kunenqushunqushu.
And meanwhile the message is, the reason is, you have not properly repented yourself.
Kodwa lapho umbiko uNkulunkulu azama ukudlulisa kwenu ukuthi wena ongaphendukile ngokupheleleyo nangendlela efanele.
Well, I don't want to say more because I don't want to take anything away from the message we've heard.
Angifuni ke ukususa amazwi esesiwazile bese ngijobelela ngamanye amaningi.
Just remember, repentance is a long way.
Kumbula ke kodwa ukuthi ukuphenduka kuyindlela ende.
At times Paul says, I have been saved.
Kusini isikhathi siyamuzwa umpostoli Paul ethi sengisindisiwe.
At times he says, I am being saved from day to day.
Kwesini isikhathi siyamuzwa ethi ngisindiswa usuku nosuku.
And then he also says, and ultimately I will be completely saved.
Ebese yasho futhi ukuthi ekugcineni ngiyosindiswa ngokupheleleyo.
May God be merciful to us.
Kwangathi uNkulunkulu angaba nomusa kithi.
And may God be merciful to me.
uNkulunkulu abe nomusa nakini.
Let's pray.
Asithandazeni.
We thank you, Lord, for this deep lesson that you've taught us today.
Nkosi siyakubonga ngalesi sifundiso esijulileyo osifundise sona namhlanje.
And Lord, as we repent,
Nkosi njengalokhu siphenduka,
be merciful to us that we won't be busy with a man-made thing.
Sisize uNkulunkulu kuba singabi matasa ngezinto nje zakhiwe umuntu.
That is of no use in your kingdom.
Izinto Nkosi ezingenamsebenzi walutho embusweni wakho.
That doesn't make or cause any change in my soul.
Izinto Nkosi ezingalethi mehluko nenguquko emphefumulweni wethu.
And that will not help me to get into heaven.
Izinto ezingeke zisize ukuba ngelinye ilanga sifinyelele ezulwini.
But that we will truly repent.
Kodwa ke Nkosi ukuba siphenduke ngeqiniso.
As we've heard in the daily, every day, practical matters as well.
Njengalokhu uzwile Nkosi ukuthi usuku nosuku ngezinto esihlangabezana nazo eziphathekayo.
Please go with us into the day.
Siyacela Nkosi ukuba uqhubeke nathi kulolu suku.
Continue to speak to us.
Siyacela Nkosi ukuba uqhubeke ukukhuluma nathi.
And Lord, if there is an area where you still want us to repent.
Nkosi uma kuse khona indima ethize ekusamele siphenduke kuyo.
Do not hold back, please, we pray.
Siyacela Nkosi ukuba ungasixegiseli siyakhuleka.
Speak to us clearly. Lay your finger on the wrong spot, on the wrong thing in our lives.
Siyacela Nkosi ukuba ukhulume ngamandla, ukhombe lelo bala elikhona ezimpilweni zethu, usize ukuba lokho sikulungise.
And oh God, save us from a cheap, superficial, useless repentance.
Sisize uNkulunkulu wethu usindise ekuphendukeni okungajulile, ukuphenduka okungasizi lutho, okungekho ukuzimisela kukho.
That doesn't have any practical value.
Lokho Nkosi okungenayo imisebenzi emihle ephathekayo.
In Jesus' name we ask it.
Egameni leNkosi yethu uJesu siyacela lokho.
Amen.
Amen.